na haba na jasa kibaba penzi letu mina wewe makosa yetu ni kasoro twasameheana yani ni vita baby yani ni shuruba Si tunapendana tunapendana Si tunapendana
As you know
tunapendana
Baby what you wanted
Kichafuka niongeshebe
Napokuwa nawe biza saki fujo baby I feel no stress Kwa Mungu tuombe uzima Misha zima gari
Tumeshibana
Hai wewe, jamani wewe Kuchiti chiti mwezenu sijazo wewe Usijo kani umiza gatu chaze fea Oh mama
Hele lele
Furaha mikuwa na wewe Milele Minawe Si tunapendana Si tunapendana Tunapendana
Five now.